video. It'll just sort of vibe sometimes, you know. Yeah, like that one, I mean. Turn music up, I think. Yeah, P, turn the music up, man. Kuna vitu na vitu na shindo out of control. Please, it's your bungalow, Lord, save my soul. Save my soul. Kuna vitu na vitu na shindo out of control. Please, it's your bungalow, Lord, save my soul. Save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul, Lord. Nacho tabiri kinatokea so kwamba mimi na B. Na kila nacho kiona asi. Na kila tiny mungu na yonipo waga mimi na T. Isia za moyoni so kwamba watu tuko we. Kuishi mtani kama umegraduate vile chuo kikuu. Inabidi ukiishi mtani uwe na IIQ. Maisha yako tofauti na vile unavyoya view. Watoto dogo mtani wangependa skendo. Wanalinda shetani, you know. I got the name just like. Kuna vitu na vidyu na shindo out of control. Please show kwangu, Lord, save my soul. Save my soul. Kuna vitu na vidyu na shindo out of control. Please show kwangu, Lord, save my soul. Save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul. Save my soul, save my soul, Lord. Nimekutana na mengi katika ya maisha. Nishapoteza familia yangu, mazingira kutatanisha. Kabla kukubaliwa, nimetengwa, nimebaguliwa. Ndisha window na madui kwa nia kutaka kuliwa. Nimepandishwa kizimbani kwa kesi ya kusingiziwa. Nishapitia maisha magumu, sio wewe unahadisiwa. Nimepitia mitihani zaidi ya mtainiwa. Nishachezeshwa dili hatari, mwisho nikatulimiwa. Ndoto moja na masnichu kumkijua ni marafiki mpomfuma. Dembo wangu bezi ndo digundua kuwa ni bitch. Wengi alisema sitoki, labda nitafute kiki. Mpaka ndugu alinitenga misaba ya muziki, hiyo stage na perform. DJ ananzimia beat, nilikuwa sisaminiki. Toka home paka sleep, niliponyesha rumba ya miliwonyeshia peace. Wana force lakini bado mimi na mashabiki, yes. Bless my soul, bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Bless my soul. Kuna vitu na vijua na shindo out of control. Please Mungu Baba, just bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Shusha baraka baba. Kuna vitu na vijua na shindo out of control. Please Mungu Baba, just bless my soul. Just bless my soul, bless my soul. Bless my soul, bless my soul. Yeah. It's just a vibe, man. It's just still free from my heart, man. I mean, you know, I feel what I feel. This one is classic, man, you know. I want to get a vibe with this one, huh? Rest myself, rest myself. Rest myself, rest myself. Rest myself, rest myself. Come on. Bless me. Yeah. This is one level music, right? Yeah, I got P on this one, man. Come on, what up, one boy? I got that the king, man. We always make classic music, bro. Trust me, man. Yeah. We got time for the boy ish. Oh, vibe with me. Bless my soul. Vibe with me. Hey, bless my soul. God bless y'all, man. Asante kwa kutumia muda wako na kusikiliza hii kazi nzuri, you know. Yaliyofanyika na beautiful minds, you know what I mean? Like, we appreciate your time, man. Thank you.